Don der Niger gam hebude humta hajeji e muraduji goddi wadi ko be rewbe no kawra wadude adasa illu ko jamaani internet warti duudal mabbe wonji to rake nogom e wadde o adasa do internet Fatima Musa goto tawada der adasa mo gayad
zaman ko men goni joni awauta ada sodi gineji yi e cede maada no kuubi gam wallirde rewbe be gala semme watti men gaddi dum mene denno men ciutike wadude potije bi'etede kasero der lebbi tati sappo e joyi edum hokka ujunere e kemen didi yaade han tode lewru de nangi ujunaje didi imma kemene gonga min kebi umfani majjun sanne
kuma ya umhanam
bako be rewbe no jettiri e adasa do internet o kollidu nafaka tawado do majjum wobbe mabbe ka torrakale majjum misali Nafisa jambado hanoni
fayda naydana
minin city wallahi mi futtata imi wadi dum debbo o jamia de imi wada adashe gimo mi wade sai min puddi wanyugo cede to min non dum wanyanta hantode joni ko dum waddini e an min cede am burtaki dum wanyanaaya kuma men gala deruro woto mi imakko dami hebino no gadaimi kan cede
Yeru no Adam juju masudu saria gaya on wiri nyamol chede adasa no tawa lei nyamte amana wot idu gache no monet awavi juka nede gamu no deutere kite Lady Niger fambe
neritu. Wakati talki saria Lady ni ena jenano deng kule dedo fungalano. De hatani no wadi labi kwajati gambate honno endang sartene. Seni goto woi chede adasa nyamu. Ami to no wodi no himbe kalmoro jomu joba dum jonnon sitama kambe hawtu ile adasa o fule wuro wotobe ngoni goddo jambaama don to jamba don endan no wawi yaade gendarmerie to police be na sudu seria jaba talkur kalma on enda war hokkamo seria mabbe wadi sentama jamba don wonana gaya jogi adasa jambi dum on ko na wana nyemey wajibi sana o immo o warfa nyemey o kalmo on don seria on wadi
donc aniami
juju on yamira gadol adasa gol tawde enimbe hibbube yoboobe gam hisude jambi